kujja kwenafuna yetalinga bana batulimba okuvarena muwobulamu nomutima laba anchusisa bino byempise mu binyonge tokuyiga timu kama njagala tewali kale alinjagala ngaiye bana balala bakusa nafuna Yesu setaga banimba ono kwenafuna anjagala tanko watangobela bwelu ampisango mwana omuyagane bwekusa kutyabate okungumya abalala bonna newe bagenda kasitama nono kimala tewali ndabyenze singa teyali mukama abisisa bucha byonezi gebyesali zalya anyizebi wundu ebyali binetimbye kumutima nanonye chokumu wachambula nesala omu wabulamu wange katinawe bumuwe umukwano wali nateku sosola nafuna Yesu setagava nimba ono kwe nafuna anjagala tanko watangobela bwelu ampisango mwana omuyagane bwekuse kutyabate wakungumya abalala bonna newe bagenda kasitama nono kimala nafuna Yesu setagaba nimba ono kwe nafuna anjagala tanko watangobela bwelu ampisango mwana omuyagane bwekuse kutyabate wakungumya abalala bonna newe bagenda kasitama nono kimala Setagaba nimba ono kwe nafuna anjagala tanko watangobela bwelu ampisango mwana omuyagane bwekuse kutyabate wakungumya ebirala byonna newe bigenda kasitama nono kimala ono kwe nafuna anjagala tanko watangobela bwelu ampisango mwana omuyagane bwekuse kutyabate wakungumya ebirala byonna newe bigenda kasitama nono kimala kasitama nono kimala kasitama nono kimala kasitama nono kimala.